bari mu bice bigize u Rwanda mwese ni munyumve namwe bari twota masimbi ni muneka matwi yankof ningizi tajegajega niga
kubaho sukuryana kubaho nukubana benshi babifata nk'umugani gusa n'umugani twagakwiye gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi ese mbibarize buri wese abaye nyamwigendaho hari ubuzima bwabaho birumvikana ko shari n'umwiryane byatubana karandi
intambara za politike nazo zikatubana uruvunganzoka
ntitwaba tukiri abana ahubwo twaba turi inyamaswa zo zitazi ikibi n'icyiza nyagasani fashe imbata zawe kubonekerwa n'umucyo bave mu mwijima muri iyi si y'icuraburindi bakubone nk'umukiza twubake isi itarangwamo ikibi den tubeho dutuje dusabana nk'abavandimwe YWTG tubireba si tubireba si
Amateka yahahise niyatugira bo turi bo mu buzima duhora dushaka guhinduka ariko bigahora ari nk'inzozi byinshi birakodwa biratetwa birategurirwa kurimbura ikiremwa muntu gusa Imana nayo igakinga ikiganza iyi sirangwa mu matiku umwijyana amacakubiri n'ubwikunde no kwigwizaho ibya mirenge tutitaye kubataka batakamba batagira icyo gushira mu gifu ese nk'amaniga dukomeje kubaho gucyo icyerekezo cy'abakirihe dore ikiremwa muntu cyahindutse nk'inyamaswa Barajyana amanywa nijoro Bamwe mu marigara Abandi mu makaritie baterana amacupa Ubu buzima ni bworoshye ku muhigi w'umuswa man YWTG forever and ever
Tubireba
Ibyo byose bitetwa n'imvururu ziri hano ku isi ibyahise nibyo tugenda tugarukamo imvururu mu mahanga bahangana bakeneye ubutunzi nibazi yuko ibyari byagahe gato turapfa tukabisiga hano ku isi abenshi ntibakita ku kiremwa muntu ahubwo bitaye ku butunzi butagira aho bugana
oh man ntibikwiye ko urubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo rutaha agaciro kubibakorerwa ibyo duhora dukora byose tubikorera ejo hazazacu ngo habe heza niyo mpamvu dukwiye gufasha u Rwanda rw'ejo kujya mu nzira nziza bakava mu muyobe nta nzererezi nta bicuruza nta basabiriza kuko tuzaba dufite ibisubizo byose by'ibibazo byacu nta kuri rukundi ubuzima bwacu ari bitwenge gusa men
tubireba
Please Wolf, you boy from Young Grove. Came music record nigga. Yaunde mubirura man. Aha, top 10.